Hii ni ya wale wa henga.
Nipe tu mic bitch na mini speak. Nipe tu mic bitch na mini speak. Nipe tu mic bitch na mini speak. Nipe tu, nipe tu, nipe tu na mini speak. Nipe tu mic bitch na mini speak. Nipe tu mic bitch na mini speak. Nipe tu mic bitch na mini speak. Nipe tu, nipe tu, nipe tu na mini speak.
Rap na enda siku hizi imekuwa so tight, so nikirap na wenda ili nipande yo height. Na mafansu ningoja na sembe ya tuna speed bitu fishy. Life naona get sweeter the mauna kula chumbi mingi. Smokey entertainment, design a cigar. Wahengo chonga mistari ya dit, sinapata figures. Apple zimebe fruits, nipate kitchen ki blend. Of wasi nao ni wengi, hopes wala wa pretend. Nasikia binadamu ni bumbi, still our rock. Success na juku wapo nje, singengane kunok. Had a dream ya kuwa engineer, but iyo siku get you, iyo sipata mia still. Iwezi kulia wote, moja sinia. No wonder for my damn always, but do we pump us. Mziki kwangu destiny out, do it a purpose. Now those kupata eh, mziki ni na masters.
Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, nipe tu, nipe tu, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, nipe tu, nipe tu, na mini speech.
Crypto mills be to fill the Pacific. The big fish on my mask is the west to be specific. Mapocha kuniandama vile ni memea pembe. Competition nayo leo tu majembe. Kejani makalia still do sina form. Waliday east or west, best ni home. Junior zaka fuck vile skuzi ni na maswara. Habili akili nywele, nikanywa kipara. Nikiuliza kietu niliza timba masahara. Wacha niulize timba jisa kwa nimetupo mbao. Cutting off picture white na sila natumia Colgate. Holiday kuna nika wax, pencil kabunjika. Babe na umeiva, kwa ni nani huku pika? Jukani flying colors, umepita kama rangi. But kaa we ni punda, please, taki ya sandi. Na pre-foki ni pega punch na ni kupenda kwa that.
Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, nipe tu, nipe tu, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, nipe tu, nipe tu, na mini speech.
Anayepeo hadithi, kwa kisa hakuwemo. Hata kana freestyle, hizi dona tangaziwemo. Although black is beauty, pia napenda rangi zao. This girl is royal, yo, niko so brown. Nitakaiwe siri ya kindani, kaka misi. But hii mapenzi kohozi, uificha si rahisi. Nimechoka kutama, kwenzangu waki fly over. Pia mina taka lifetime, nuke tamani kuyonja.
Mungare trogote ana, kano kia asha. Kwa hii game mama rula na gruma kama plisna. Mother to a DJ kusinte, manda pika chapu. Hardworking kama ants, wacha uncles. Nwanda niko determined to follow by her steps. Kila kitu wa kina quality ungezani ana on cap. Hada ingo mazitu zguwe mluyo wa mgambo. Kama rap ni mama yetu basi nyoroto wa kambo.
Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, nipe tu, nipe tu, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, na mini speech. Nipe tu, nipe tu, nipe tu, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, nipe tu, na mini speech. Nipe tu, mic, bitch, nipe tu, nipe tu, nipe tu, na mini speech. Nipe tu, nipe tu, mic, bitch, mic, bitch, nipe tu, nipe tu, nipe tu, na mini speech.